Ibingelela bani namkele esiqephini sethu sesine sengede yangoSeptemba ongumandulo kulunyaka u-2024. Ikhasi lesikhombisa kuya kwelesishiyagalombili osihloko sithi indlela ephephile yokugcina imithi yezolimo. Ibhalwe nguSilika Govindasamy kanye no-Anushka Goku. Ifundeka kanje. Imithi yezolimo ophoyizeni idlala indima enkulu embonini yezolimo ngokusiza abalimi balawule izinambuzane, izifo, ukhula, ukukhulisa isivuno kanye nasekuqinisekiseni ukuvikeleka kokudla. Kodwa-ke ukusebenzisa le mithi kudinga ukuqaphelisisa nokunaka ukuze kuncishiswe imiphumela engemihle kwimvelo, kwizimpilo zabantu kanye nenhlalakahle yezilwane. Kuba khona kwezindawo zokugcina imithi kuzosiza ekuphephiseni, kuvike ubungozi bemithi, kugenywe ingozi engaholela ekulimaleni kwempahla noma imvelo, futhi kukhuthaze umkhakha wezolimo onokuqhubekela phambili. Ukwakheka kwendawo okugcinwa kuyo imithi. Kubalulekile ukuxhumana uphinde uthole imiyalelo kwi-South African National Standards and Regulations 10206 ngaphambi kokunquma ukuhlela noma ukwakha indawo ozogcina kuyo imithi yezolimo. Leyo ndawo kumele ukuthi kube ukuthi ipholile, yomile futhi ivikelelekile, angeke kufinyeleleke umuntu ongavumelekile kuyo. Leso sakhiwo kumele siqhele okungenani ngamamitha angangu-500 kwimithombo yamanzi njengengqalasizinda yokuchelela, imifula, amadamu kanye nemigodi. Futhi sibe kwindawo engakazi ibe nezikhukhula eminyakeni ewu-100 edlule. Khetha indawo evikelekile okufinyelela kuyo kalula ukuze uthumele kulethwe, futhi nendawo yokuphuma uma kunesimo esiphuthumayo iqhele kwizindawo zokuhlala, kwimitholampilo nasezikoleni. Emnyango kumele kuphakame ngo-200 mm, ububanzi bube u-110 mm, ugweme ukuvuzela ngaphandle uma kuchitheke imithi. Isakhiwo kumele kube ngesakhiwe ngezinto ezingaqhumi, ezingavuthi, ezimelana nomlimo njengokhonkolo nezitini. Amashalofu kumele azinze odongeni, aqine, angavuzi. Kumele amanzi atholakale eduze, kube nendisi kanye nendawo yokugeza ngaphandle ukuze kugezwe okuchithekile nezandla. Kumele kuqinisekiswe ukuthi kushaya umoya ophuma phandle, isibonelo udonga lube nezitini ezinezimbobo kanye nemishini, isibonelo imishini ephetha umoya, kuze kugwenywe ukunqwabelana kwentuthu. Kukhanye kahle, konke kubonakale. Isakhiwo kumele kube esinomnyango wensimbi, sikhiyeke, amawindi abe nezinsimbi futhi zingagqekezeki kalula. Kuqikelelwe ukuthi izinto zokulwa nomlilo zikhona futhi zisesimeni, kulandelwe imigomo yemithi ezobe igciniwe. Mese siya kuphathwa kwendawo noma kwegumbi lokugcina imithi. Ukugcina indawo okugcinwa kuyo imithi isesimeni kubaluleke njengokusebenzisa nokugcina imithi ngendlela ephephile. Lokhu singakuqikelela ngokuthi ngaso sonke isikhathi asigcine amaphakethe imithi efike ngawo ukuze sithole ulwazi okubalulekile ngokuphathwa kwayo kanye nezexwayiso. Akugcinwa amarekhoda kamuva akho konke okugciniwe, kungaba isemabhukwini noma kumafayela agcinwe ngogesi. Akubhekisiswe ukuthi imithi ayonakele futhi ayivuzi ngemva kokuyithola. Nqaba ukuthatha iziqukathi ezingenawo amalebuli. Gcina imithi esanda kufika emva kwemithi emidala ukuqikelela ukuthi iyasetshenziswa ingakonakali. Imithi kumele ibekwe phezu kwamapulangwe ukuze ingathinti phansi futhi kungagcini kulimaza imvelo. Iziqukathi zemithi ezincane zona zingagcinwa emashalofini aqinile avikelekile. Imithi ewuketshezi ayihlukaniswe kwengamagenqele. Ekuketsheze ayibekwe enzansi emashalofini ukugwema ukuchithekela kwengamagenqele.
gwema ukutaka imithi ukuze ingadungani futhi ibulale nezitshalo. Valela imithi eyingozi kakhulu nobungozi besigaba sokuqala okuGHS Acute Toxicity Category 1 endaweni ehlukile ekhiyekayo elebuliwe maphakathi nalapho kugcinwa khona imithi. Vimba noma nqaba ukugcina kwezinto ezivuthayo. Ukudla kwezilwane, umanyolo, nenye impahla la kugcinwa khona imithi. Ezikhungweni lapho kugcinwa khona imithi, kubalulekile ukuqikelela ukuthi zikhona izinyathelo zokuphepha ezithathwayo. Abantu abasebenzisa imithi kumele baqonde kahle ubungozi obuhlangene nokusebenzisa imithi, kanjalo nokubaluleka kokugqoka izembatho zokuvikela eziyizo. Uphoqelekile ukulandela imininingwane ebekiwe ngemithi kwipheshana lezokuphepha okuyi-safety data sheet noma kwilebuli ukuze usebenzise izembatho zokuphepha eziyizo. Okungenani, umsebenzi oyedwa kumele kube ukuthi uqeqeshiwe ukwenza usizo lokuqala. Kukhangiswe nemiyalelo ecacile ngokwenziwayo uma kukhona odinga usizo lokuqala. Izinto zokukhuculula okuchithekile kumele kufinyelele kuzo kalula ngokushesha. Kubalulekile ukuqapha, kugcinwe zokuphepha njalo njalo la kugcinwa khona imithi. Ukwenza konke lokho akuvikeli nje kuphela abasebenzi, kodwa kunciphisa nobungozi obuphathelene nokugcina kanye nokusetshenziswa kwemithi kwimvelo nakwinhlalakahle. Umlimi angakhohlwa ukuzithola isiqephu esilandelayo esikhuluma ngamathuluzi okuhlola ubushukela emobeni. Niyabonga.